Mangase kuthiwa uyapheli imali ngabuzo thuthatha
ngimbuzo ngimbuzo ngimbuzo
mina nginombuzo tani
ngimbuzo
Mangase kuthiwa uyapheli imali ngabuzo thuthatha
ngimbuzo ngimbuzo ngimbuzo
mina ngombuzo ngombuzo Inombuzo, ukuthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami Amina ngombuzo, inombuzo Inombuzo, inombuzo ukuthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami I ain't trying to be bitter Pasi tali impilo ngeke wayipredicta Kabanda ngithenge lihita Ufuna ukuthavela ngikuzame livisa I ain't trying to be bitter But itali impilo ngeke wayipredicta Into efisa ukuyazi kuwukuthi uzoba khona yini mase ngikudinga Into engiyazi umculo nje kuphela
Akukho okunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngingakhala yini kuwe
Into engiyazi umculo nje kuphela
Akukho okunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngingakhala yini kuwe
Amina ngombuzo, ngombuzo Inombuzo, inombuzo Ukuthi uthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami Amina ngombuzo, inombuzo Inombuzo, inombuzo Ukuthi uthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami
Mina nginombuzo,
inombuzo
Ngicela ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso ngifuna impendulo Pendula we ngabe uthanda mina noma izinto nazo tshele uhlukile noma ufanana bonke bandlalile mengithandana na ingakho ngibuza lokho angifuna ufane na mina nginombuzo Ngicela ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso ngifuna impendulo Pendula we ngabe uthanda mina noma izinto nazo tshele uhlukile noma ufanana bonke bandlalile mengithandana na ingakho ngibuza lokho angifuna ufane na
mina ngombuzo ngombuzo Inombuzo, inombuzo Ukuthi uthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami Amina ngombuzo, inombuzo Inombuzo, inombuzo Ukuthi uthanda mina noma uthanda imali yami Pendula tali ngeke ngoshi isikhathi sami
Awu, 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 awu Awu, awu, awu